yande joy no wittodi emin tagi sappo joy nani habaruji men ni e fulfulde di min Oumou Oumarou janganta on dere ko e kibaruji men ni gomnati leydi men Niger joddini laabi non ni ko hadoyta julde ana juma e ko nandi e mun non ni de wuro maradi mo dibbe gon non ni mawna wittine be kawri be himbe be juri julde juma don waddi faabe nodda to sojeji non ni hande subana ni député be suudu sawra leydi men be puddi portal mabbe ko be gatta dum do ko hitane dum idi e no gay non be jaham be kala do laabi lobbi ko be kanbe joddina ko durwi ditta e nyaaw kesu ko wangi delle e duniyaru ko yette coronavirus yewtere men pindinol ni yeccata kona hande laabi e jomun hani tokka neddo mo policier wadani golle hinngere non ni tokko min onana pittol halaaji der kibaruji men kenga didi e lewru avril hitane dubidi e nogay ko watta himbe nogay e nayo kambe diti e himbe tawrabe e nyaaw coronavirus non ni de leddi men Niger di non ni dun doni har ko je watta leddi do so wuro no e junju neddo goto tawrama e na walla ka no ministre kawji do e cellal bibbe leddi andini do television leddi non ni denne ummake himbe chapande jenai e jetato der jadir kaleedi din nonni himbe herme e chapande jenai e tato no woni no ciewe der mabbe hano jo mayi der himbe tawrabe na walla kan alarba wittine ministre kawji do e cellal bibbe leedi andini himbe tato be nyaw coronavirus nonni wari de colonel gado amadou mahamadou lokotorojo nyawtowo nyawuji raboji nonni hopital mawdo mo gallu nyemey holli ko mawbe beni be tawra e nyawuji gon nonni baka coronavirus nonni gam fa gade mayde mabbe be je e pamoy ko be tawra e coronavirus on nani famaka be pantini jadimi maryama kenda jallo.
Selon mes informations, c'est
yerno kabirmi habaru on nimbe non latibe ilunde cellano no gonduno e na wallaji goddi ko dun satti e mabbe na ko tiagal mayde mabbe ko etol wada fama ko coronavirus mido wa wiide non ya gaybe gondi e coronavirus amma du tanya wallaji gon ciorkiti e mabbe dun sattani be sanni e hala ka kalten ka safare de min goni be gollida ne leede gombe jomme ande gongoni no gollida dum wala du dum holla ko safare nde no jali bibbe nyawgon de jomme ande kolli ko inde wawi warde bibbe nyawgon yaade yeso mido watta dande du yaade enimbe pama ko nyawgon wala safare nde do wona ko gollirte gam hisude nyawgon no
am preventif
modibbe nangama der wuro maradi gam be nati yeso julde jum anonni wittine ngada laabi laamu joddina nonni ko hadata kawrol himbe der julde e ko nandi e mon nonni Gouverneur Zakari Oumarou o wi no handi laabi joddinaadi ano tokki nonni dum do ko watta himbe jakkisa ano na walla kan laabi di doyte dum do wadi ni wakati on don jaadi min Mohamed Mamman o hokkimin fama do halaka gouverneur on hali
nous sommes en train d'expliquer
minen famtinde julbe ko hana yaade julirde kan hada gadol jambi kan wi'a acci hana du der julirde tan nokku fuuto himbe julata dum acce jambi o jumbaaji do maradi dudal limamibe en fuudoto nakke andinore den amma wadi du salibe en du min nangi dum en min jaarambe du yesu cuudi kiteno min kalani lamibe e ardibe pelle alsilamagal gan kambe goni subotobe limamibe gatta min bi'i du limamijo fu modoto nakke andinore den de ittama du sayare yesu cuudi kite
nonobstant la poursuite judiciaire
ko watta jeddige didi ni ko jangirde hano leedi Niger omba do hisingo himbe andabol nonni nyaw coronavirus der lawol gotol golni ministre kawjido e jandeji mawdi andini didi e lewru avril nonni wittine hano ombol jangirde nonni no yarte yeso fa sappo e jetti lewru avril hitare dubidi e no gay nonni der jadir kala leedi Niger de lawol gotol golni don ciewata nani hano jangirde gondo jonde ko e mu'e e fa hankasen gondi do jonde gomnati nonni bi'e nanga illa hano cuudi pamari fa yotto cuudi mo nonni e jangirde hano golle jungo didi lewru avril ni wittine ni fedde mawni hawjine e fi tesamuji nonni hano loreji tesamuji jaman windani ministre kawjido e loreji jahale nonni leydi Niger nonni andini hana ministre mabbe o noni kobe gala do be kumitu nabe ko ita golle mabbe noni illa ba kaddi hano ittana do noni gan gallu nyame himbe tanatu nato wurto noni de ko be buri yidde ni be ki duudal himbe jehobe jahangal noni tawa kana do der gallu nyame onde wadi ni wakati on don ni ministre mabbe o non be kolli wiide hakika ni hokkan lawol non ni ana yohu warta o wadde redde leydi din non ni dum do wadi ni be kolli wiide hakika ni ko e buri wiide kan woni hano filla gallu nyeme yohu warta mu gantan don himbe mabbe buri odde fedde kawjine e fi himbe dillobe non ni leyde yaade leyde non ni no wonno golla dum do ko he horebe leydi Niger e leyde hano to moyfu jea non ni e fa han kasen ni hano baale wakilibe leyde den kombe he jonde de leydi men Niger di be jewal lawol golbe ballirta hano be ko wattani moyfu yotto leydi mun non ni waran den joni ba goto hebo ka non ni goddo nyaw coronavirus o non ni ko watta hano balde 14 kambe goni ibe jewa cellal mabbe han ibe tawra e na walla kam don do sayde be jewama den ko moyfu hokke lawol non ni yotto leydi mun ko watta hano himbe hano dillobe ujinaagi didi e herme e 15 kampen werna do der leydi men Niger di himbe keme dido e chapande tati e jo he fa han kasen hano himbe noga e o be leydi men Niger di kampen gondo lawol noni be jaha be joddini no kudo worre der wuro Agadez noni fa kampen do hano be ciewe hano depute be sudu sawara leydi men Niger di noni kampen do be puddi hande portal mabbe noni ko duudujina idi e nogay kawral gal be gattana lebbi tati ibe kala do ko ciewata nyaw kesu hano coronavirus noni don do wadi ni hano nyawgu non ko yehi huuro leede duniyaaru fu don do wadi ni hano depute be jambe ko ka sembe do laabi ko haani hano joddini ko yata durwida nyaw kesugu nani ko hano depute Hamma Asa o fantini jadimin Habibu Garba
Quand tu dis de fléau du coronavirus
et d'offi na wala mbite coronavirus dum waddi ko moddintingol wadama e der gollal juddi sawar deputébe dum waddi ko min koji laabi kewdi minen wambe do inde bibbe leydi ko warta ko tawe pelle koriddu tokka do min gadirni enda suudi sawara mawdu mo bon bata kay lamor leydi haali e do jande amin minen deputébe noy haani min moddintinira golle amin de hande ne endan ho jama lawol ko watta hono deputébe chapana e joyon kanyun tan garto suudi sawar deputébe don endan be jodo be kala se be jodo ke be kali laabi fu ko hojja don do wawi tabitide heba gomnati on yara golle mun yeso sabo eden andi on deputébe fu wana le pelle fere fereje nene dun ko waddi dun ni woni laabi ko jado filla cella bibbe adama be leydi men do horeje suudi sawar deputébe haali e der hala makko du hollaina ni laabi kan tokkede heba golla ngala wadana hanir en wodiri
mesures qui sont prises pour que ce travail se fasse dans la sérénité
no wada so geegi nayo be leydi men Niger kawjibe e fi tefol khabaru BSR nonni mbara kenga der hippitere de bibbe bombe gon gadi kenga far yande tati nyaloma der wuro tama lao lawanoni departement mo abala region Tillaberi der habaru mo studio kalangu hebi nonni tobi wurojo gon nonni o wi be garana do poproje nonni e loreju gon nonni to wakati on donni fellumi fellanaati caka mabbe ndey nawni be kew be hebama der sojeji leydi men Niger di
Jamali Alaji Dauda hande ada welti
jamni wallake Alaji Musio mi sodana botoji albace joy lemu didi tafarno didi hako tanno joy
de Alaji ko won cogguji duddi dine
e ga Allah accu a wiata andana nyaw coronavirus wongu cekan taraji meden dena
na min kay mi yayi ko hawridum
to accu mi halani kulle de kanje goni ko nyawta nangudo nyaw coronavirus
Alaji toy nan da dum kadin
to a wari non ni akaden na dum gidda wiude kan
Alaji hettina wadde gineji di chadda di fu sawrata nyango
he ga Allah accu to famtina ittan der nimre
amma no wodi labi ko jaadi ko hisinta dum nimbe
to mi do hettini
Alaji Dauda loko torobe njabiri nimbe lota juude mun e kaataare faalaaba ngatta ndiyam alkola ndaada do jamaada dila ngada dum der sobbudu maada lota juude ma faalaaba e kaataare ngatta hakkunde ma e nimbe ko watta meter goto acca memol gitema hinerema e hundukoma acca du memol dabaji burdi de
dum tilti ko memdaadi lota juudema fa laaba accu nyamduuji modon benda o nyaamon dun laybon taasaaje modon moyton cuudi mo fa laaba chelondu haura jodo nokku goto
hey ga Allah accu fa he kawride kaden handen dun non fa paama ko jamrude baadan debbo waddeti no tilsi du mi yahaton enda
alaji wala ko buri challal
o gonga non mi jabi de halanan ko saabi wi a neddo de no dilanaade no jojja dojje der so bunu jungo munne
ganno kure no hende e jungo ma no waddi jungo ma ko laati wawtu fu ada wawi memiri dum are
he musio mi yettima sanne mi tokkirandu fu no biirda kamni mi durwandu fa handen ko watta habaru o yotto he bandiraabe am be nanai
dun do yo anni nore non de studio kalangu waddi hawtaade e minister kawjido cellal bibbe leydi Niger
non non ni lamdo hisimin e nawal laka yewtere men pindinol nikile cewde rafinaral no nata chaka police be he himbe non ni fa yotto to police dun no waawi carti hado kaddi non ni fa wakati jugum jomun yaha wada golle hirnyere non ni har ko yewta pide e ko nandi e mun laabi di e jomun hani tokka ko yara bojji mun non to horebe wadi jaadimi Mariama Kenda Diallo o yew e yoti do non ni
jokki do he commissaire mawdo mo gallu nyame chef Boubacar
honne huko polisiru wadi ko hana ko laamu hokki dun laawol no no waawi ede gacci polisibe han non no commissaire chef Boubacar didabo horeejo polisibe gallure nyama wiiri
on peut entendre par violence police
der konan ton torra ko polisiji ngadante ni do neddo wiita gollal mabbe non na wiita du laawol sariya no amma idun hoja alaamaaji ko yaata e hakkiloji neddo na e bandumun wona ga adarnama lorema nangama na moterema nange jamaabe njofire sabbi Allah be chalo yofudema watta ko polisiji torra neddo
on a fait violence policière
hokka misal do torra ko polisibe gatto
dans le cadre même de maintien de l'ordre
de laawol renugol nimbe hore mun deni on paddake neddo ko nangu do mo o wala fu sembe kaden yonayi jotto don e jomun pion dun na peñon dum anji do endan no wawi wiyede ko natama le torraji ko polisiji ngadanta nimbe dun don misali kokku mi on nonni le golle mabbe deni polisiru darni bi leydi ko satinay o wadi raidum fu le basigon mane no damo onoto dum feinde wonno mo dogga ko nangi mo no o hana torrede kadi
traitement inhumain et dégradant
moy woni ko gacce policebe waawi hewtaade
tout le monde pourrait
idon waawi hewtaade neddo fu
c'est la peut arriver
lawol gol hen ne o waawi tokkude ko kalmo
juste en terme d'information je pense
ko andi na mi oni neddo no waawi yaade to police dawra noobe on gam nokku fu to police ji tawa dawra noobe on no wodi kabaru makko den ne seni on bi police sur circulation wondu rompon sision bon feñi on miden godi bawde ko waawi famde gaddo gacce on deni der jamma duno ko polisiji gondi no jilo din wadi gacce on gam hande polisiji jiltodi le gallure nyame jamma di fu loreji mabbe no godi lambaji portuji mu en gada e yeso don fu nokku fu to keduda ada wawi habde lamba lore kam o don bawi yade to sarusi kawji do fillande nagu on non non du bawi don yade fa hande to cuudi sariya na gendarmerie lati don no gollirde non no tonde do inde bibbe leedi garrenu debbe
peuple pour la protection également des citoyens
doni min darnato habaruji men e fulfulde sede lamdo hollimi jango min gadda habaruji gom min jottato mo sene bi en kir tento jam hirti
studio kalangu
nyande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sarayande joy do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jette jetati chapande joy en
to on jeggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi sarayaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurna lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joy
aljumare fu batu joda kalen mo hokkobe habaruji gam martude kompa ko wad der jeddire
soy alal habaruji sukabe ummatore yande joy la sara e tokkinde en fu potten faada studio kalangu yado leydi Niger
studio kalangu
sigilaji studio kalangu
agades
do radio sara
lamba chapande jena e jeddi fm
alit
do radio kause
lamba chapande jena e nay fm
jingimi
do radio dilerem
lamba chapande jena e jenai fm
kabalewa
do radio mambio
lamba chapande jena e jenai fm
dogonduti
do radio dallon
lamba chapande jena didi tobere jetati fm
walam
do radio baru
lamba chapande jena e joyi tobere go fm
Terre
do Radio Liptako
lamba chapande jena e jetati tobere jeddi FM
Dokoro
do Radio Muria Dakoro
lamba chapande jena e joy tobere go FM
Nyamai
do Radio Scott Mukwartaji
lamba chapande jena e tobere jena FM
Madawa
do Radio Sarawnia
lamba hembre didi tobere go FM
Tanut
do Radio Damergu
lamba chapande jena e jena FM
Studio Kalangu.